tswelela minatle munna wa mariri bukatau ba itse ke motau e fela e be e le motlou ba itse ba ngala mangau ge ba bona munna le faufau kini 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 mori tse go ra bona kini mori tse go ra ba bana kini mori tse go re ratana kini mori tse go re gaugana kini mori tse go re sa tlhamagana kini mori tse go re tseba kini mori tse go re sa nyaka kini mori tse go re sa